Esule ye 17. Ekibi kya Yuda kyawandiikibwa n'ekkalamu ey'ekyuma n'ejjinja erya Alimasi esongovu, kyayolebwa ku kipande eky'omutima gwabwe ne ku mayembe g'ebyoto byabwe. Abaana baabwe nga bwe bajjukira ebyoto byabwe ne baaseera baabwe awali emiti egimera ku nsozi empanvu. Aye olusozi lwange oluli mu nnimiro, ndigabula ebintu byo n'obugagga bwo bwonna okuba omunyago, n'ebifo byo ebigulumivu olw'okwonoona mu nsalo zo zonna. Naawe olivaamu ku bubwo wekka mu busika bwo bwe nnakuwa, era ndikuweerezesa abalabe bo mu nsi gy'otomanyi, kubanga mukumye omuliro mu busungu bwange obunaabuubuukanga emirembe gyonna. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, akolimiddwa omusajja oyo eyeesiga abantu, n'afuula omubiri okuba omukono gwe n'omutima gwe guva ku Mukama, kubanga alifaanana omwololo oguli mu ddungu so taliraba ebirungi bwe birijja, naye alibeera mu biwalakate mu ddungu ensi ey'omunnyo so eteri mu bantu. Alina omukisa omusajja oyo eyeesiga Mukama, era Mukama ly'essuubi lye, kubanga aliba ng'omuti ogwasimbibwa awali amazzi ne gulanda emizi gyagwo awali omugga, so tegulitya musana bwe gwaka ennyo, naye amalagala gaagwo galiyera, so tegulyeraliikiririra mu mwaka ogw'ekyeya, so tegulirekayo kubala bibala. Omutima mulimba okusinga ebintu byonna, era gulwadde endwadde etewonyezeka. Ani ayinza okugumanya? Nze Mukama nkebera omutima, nkeme emmeeme okuwa buli muntu ng'amakubo ge bwe gali, ng'ebibala bwe biri eby'ebikolwa bye. Ng'enkwale bw'ekuŋŋaanya obwana bw'etezaalanga, bw'atyo bw'abeera oyo afuna obugagga so si lwa mazima. Ennaku ze nga zikyali za kitundu bulimuvaako, ne ku nkomero ye aliba musirusiru. Ekifo eky'awatukuvu waffe ye ntebe y'ekitiibwa eyagulumizibwa okuva ku lubereberye. Ayi Mukama, essuubi lya Isirayiri, bonna abakuvaako balikwatibwa ensonyi, abasenguka baliwandiikibwa ku ttaka, kubanga bavudde ku Mukama oluzzi olw'amazzi amalamu. Mponya, ayi Mukama, kale lwe nnaawona. Ndokola, kale lwe nnaalokoka, kubanga gw'oli ttendo lyange. Laba, baŋŋamba nti, ekigambo kya Mukama kiri ludda wa? Kijje nno. Nze ku bwange seeyuna obutaba musumba ennyuma wo, so seegomba ng'olunaku olw'okulabiramu ennaku, gw'omanyi, ekyava mu mimwa gyange kyabanga mu maaso go. Tobeera ntiisa gye ndi, gwe oli buddukiro bwange ku lunaku olw'okulabiramu obubi. Bakwatibwe ensonyi abo abanjigganya, naye nze nneme okukwatibwa ensonyi, bo bakeŋŋentererwe, naye nze nneme okukeŋŋentererwa. Baleeteko olunaku olw'okulabiramu obubi, obazikirize okuzikirira okw'emirundi ebiri. Bw'ati Mukama bwe yaŋŋamba nti, genda oyimire mu mulyango gw'abaana b'abantu, bakabaka ba Yuda mwe bayingira era mwe bafulumira ne mu miryango gyonna egy'e Yerusaalemi, obagambe nti, muwulire ekigambo kya Mukama mwe bakabaka ba Yuda ne Yuda yenna ne bonna abali mu Yerusaalemi abayingira mu miryango gino. Bw'ati bw'ayogera Mukama nti, mwekuume muleme okusituliranga ku lunaku lwa ssabbiiti omugugu gwonna, so temuguyingirizanga mu miryango egy'e Yerusaalemi, so temujjanga mugugu mu nnyumba zammwe ku lunaku olwa ssabbiiti, so temukolanga mulimu gwonna, naye mutukuzanga olunaku olwa ssabbiiti nga bwe nalagira bajjajjammwe, naye ne batawulira, so tebaatega kutu kwabwe, naye ne bakakanyaza ensingo yaabwe baleme okuwulira era baleme okukkiriza okuyigirizibwa. Awo olulituuka, bwe munaanyiikiranga okumpulira, bw'ayogera Mukama, obutaleetanga mugugu gwonna okuguyisa mu miryango gy'ekibuga kino ku lunaku olwa ssabbiiti, naye bwe munaatukuzanga olunaku olwa ssabbiiti obutalukolerangako mulimu gwonna, kale mu miryango gy'ekibuga kino munaayingirangamu bakabaka n'abalangira abatudde ku ntebe ya Dawudi, nga bali ku magaali era nga beebagadde embalaasi, bo n'abakungu baabwe, abasajja ba Yuda n'abaliba mu Yerusaalemi. N'ekibuga kino kinaabanga kya lubeerera. Era balijja nga bavudde mu bibuga bya Yuda ne mu bifo ebyetoolodde Yerusaalemi ne mu nsi ya Benyamini ne mu nsi ey'ensenyi ne ku nsozi ne mu bukiika obwa ddyo, nga baleeta ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka n'ebitone n'omugavu, era nga baleeta ssaddaaka ez'okwebaza mu nnyumba ya Mukama. Naye bwe mutampulirenga okutukuza olunaku olwa ssabbiiti obutatwalanga mugugu newaakubadde okuyingiranga mu miryango gy'e Yerusaalemi ku lunaku olwa ssabbiiti, kale ndikumira omuliro mu miryango gyakyo era guli okyamayumba ag'e Yerusaalemi so teguli zikizibwa.